DA e kgathatsehile haholo ke ho hloleha Lefapha la tsa Bophelo Mmasepaleng wa Setereke wa Thabo Mofutsanyana hore le fihlelle dipehelo tsa lona tsa kotara tsa ho hlahloba maemo ka hare ho setereke sena. Ba hloleile ho hlahloba hore na dijo ke tsa boleng bofeng mo di rekiswang teng, ba hloleile le hore ba fumane hantle hore boleng ba metsi ao setjhaba se a fuwang ke a boemo bofeng. Ba hloleile le ho fihlella dikolong, dikeretjheng le mo maqheku a dulang teng hore ba bone hore maemo a bona a bophelo ke a nepahetseng na. Mme ho hloleha ha bona ho hlahloba boleng ba metsi ho kotsi haholo hobane dimasepale boholo ba tsona matamo ana a dikgwerekgwere ha a sebetse, mme dikgwerekgwere tsena kapa ona mantle ana a fetisetswa mehloding ya metsi ya rona ao a fuwang setjhaba. Democratic Alliance e eleletswe hape hore le boleng ba dijo tsena tse rekiswang bo dikolong mane ha bo hlahlojwe, mme bona ho tla beha maphelo a bana le batho bohle ba sebedisang ditshebeletso tseno tsietsing. Re le Democratic Alliance re batla hore masepala a eme ka maoto, e re ha entse hore pehelo tse itseng o tla di fihlella, a sebetse ka thata hore a di fihlelle.